I'm grateful to the Lord that I can be.
Ndiyavuya enkosini ukuba ndingaba lapha namhlanje. Kakhle kakhle benawo amanye amacebo. Amaxesha intetho esijamani iyazaliseka. Apho ithi umntu uyacinga uThixo uyalawula. Thina singaba namacebo ngesaquphe nje atshintshe. Thanda ukusebenzisa okukuhlwa nje kuba ndithethe nathi apha. Malunga nento malunga nathi nento esele yenzekile nento engenzeka isenzekela uzuko lwenkosi ukuze ngenyaniso sibandakanye wonke umuntu azive khululekile phakathi kwethu phamba singene kuko oko ngokukhawuleza nje singathanda ukuba ndikhanyise izibhalo ezine esele sizivile.
It is just so wonderful to know that we are called by God.
Kuyamangalisa nje ukwazi ukuba sibizwe nguThixo, sithwelwe nguThixo, sikhokhelwa nguye. Kwaye nguye osikhokhelayo ukuba siphume, ikwanguye osingenisayo. Nguye lo kwintlango okanye kwimbalela okanye kwinzulu ezininzi, kodwa sinesithembiso esi sokuba sizawufikela kwisiphelo sethu. Kwaye kakhulu ke suka kwi-Exodus sahlo sekhulu seshumi elinethoba umqolo obale kakhulu. Kwaye umzana uVinsky selegqinisile ngaloo nto. Kumnqophiso omdala akekho umntu wayevunyelwe ukuba adibane nenkosi, kungenjalo kwakuzawumela afe. Umnqophiso omtsha ke abo bangadibaniyo naye bawukufa. Kumnqophiso omdala xa inkosi idlula kuMoses ebuqaqawulini bayo wamvumela uMoses ukuba abone umva wenkosi.
He was not allowed to see his face. Through the law, God had
zange avunyelwe uba abone ubuso bakhe. Ngomthetho uThixo wamkhalimela walukhalimela uluntu lwabe lohlukene naye. Apho ke angazange abonakalise ubuso bakhe, wabonalisa umva wakhe. Kumnqophiso omtsha ke kwahlukile. Kumnqophiso omtsha wathabathela kuye zonke izono zethu. Kugxinise ngokunjalo ukuba wasithwalela kuye, wasibiza, wasiphakamisa, wasikhokhela saphuma, wasenza uba sibe lubango lwakhe olubalulekileyo. Inkosi ithi apha ngenjongo nje uba ndinithwale ngamaphiko okhozi ndanizisa kum.
Not just to a mountain, not just to a prophet. He brought the people.
Hayi nje kwindawo, hayi nje kwintaba, hayi nje kumprofeti, kodwa wabazisela kuye abantu ukuze athethe nabo phayana. Yayingengomntu mnye uThixo ambizayo, yayingabantu bonke bephela. Wayefane asebenzise abantu abanye uba athethe nabo. Into ehlaselayo apha ibaleke ngendlela ezimbini. UMoses yayingumlamleli phakathi koThixo nabantu. Wayegqithisa ebantwini into uThixo amyalele ukuba ayithethe ebantwini, abuyele kuThixo, axelele uThixo philayo impendulo yabantu. Yayingumlamleli, ungafunda ngayo loo nto kwizenzo, intona usahlo sesixhenxe okanye sesibhozo. Uba indoda kwaThixo yacacisa ngendlela emangalisayo uba ungumlamleli. Kuzenzo isahluko sesixhenxe kusuka kumqolo wamashumi amathathu anesihlanu.
The same did God send to be a ruler and a deliverer.
Lo Moses bamkhanyelayo besithi umiswe ngubani na ukuba abe ngumphathi wo nomahluli. UThixo wathuma yena ukuba abe ngumphathi nomhlanguli ngesandla sesithunywa esabonakalayo kuye etyholweni. Yena lowo wabakhupha akubona ukuba wenze izimanga nemiqondiso emhlabeni waseyiphutha naselwandle olubomvu nasenhlango iminyaka engamashumi omane. Lowo nguloo Moses wathi konyana bakaSirayeli, Nkosi, inkosi uThixo wenu iyakunivelisela umphethi kubazane benu onjengam nje, nize nimve yena. Nguye lo owayephakathi kwalo ibandla inhlango ndawonye nesithunywa sezulu ebesithetha naye entabeni yeSinayi nobawu bethu, owamkelayo izihlabo zobomi ukuze azinikele kuthi. Ngenyaniso akhona amadoda akwaThixo ayeyalelwe ngobungcwele nje kwaye uMoses eyayinxalenye yawo. Wayengenawo umyalezo ongowakhe okanye umsebenzi wakhe, wayinxalenye yento uThixo wayeyenza kwela xesha. Wayenelizwi likaThixo elungisela abantu, kodwa ngoku wagqithisa impendulo yabantu enkosini. Ndiyayithanda into ebhalwe ephelini komqolo wethoba. Owaxela ke uMoses amazwi abantu enkosini, kwaye nathi ngokunjalo kumele sizibuze ukuba yeyiphi impendulo esinokuyinika inkosi. Kumele siyinike impendulo inkosi xa ithetha. Impendulo kumele ilandele. Abantu benza isigqibo sabo kumqolo wesibhozo, kwaye bonke abantu baphendula ngamxhelo omnye bathi, konke oko inkosi kuthethileyo siya kukwenza sikwenze. Kwaye uMoses wabuyela emazwini, wabuyisa amazwi abantu ewabuyisela enkosini. Yathi inkosi kuMoses, uyabona, mna ndiza kuwe ndinelifa elingqingqwa kuze abantu bave xa ndithetha nawe, kwaye bakukholwe ngonaphakade. Nqaku lilula nje kukuba abantu bayazi ukuba hayi, uMoses akathethi njengoThixo oshiyeke efihleke endaweni ethile, kodwa uba inkosi ikuthethile ngokuvakalayo ukuze bonke babe nako ukuva. Njengoba usazi abantu ngoku bayibongoza inkosi, hayi kuba athethe nabo, babefuna uMoses baqhubeke ethetha nabo. Ungafunda ngaloo nto okhethekileyo nje kwisahluko seshumi nethoba namashumi mabini. Nantsi isahluko samashumi mabini, umqolo weshumi nesibhozo neshumi nethoba. Bathi bonke abantu bazibona indudumo nemibane nesingxolo yexilongo, kwabe kuqhuma intaba. Abantu xa bakubona oko bakhubeka bamela kude bathi kuMoses, thetha wena nathi, thina siyakuva, kodwa uThixo makangathethi nathi hleze sife. Ungaboni uba le nto yayenye into nje eyadala impembelelo ethile ebantwini. Kwakhona isandi sesigodlo bengezela nje ngombani intujumo, kwaye kwabe kuqhuma yonke into phambi kwabantu. Ndiyavuya ngalo lonke ixesha xa ndifunda kwisibhalo malunga nezinto ezenzekayo apho uThixo kukwabo engazange azitshile emhlabeni, into esingayitsho kanti siyibhale sishumayele umsebenzi omkhulu noThixo. Kodwa uba uThixo akazitshile njengophilileyo okhoyo, kwaye akho mpendulo inonikwa abantu, mhlawumbi ngamazwi kodwa hayi impendulo. Amazwi awasoloko eyimpendulo. UThixo unamazwi, kwa uThixo unentsebenzo aloko ixesha uzitshila kubo. Ukholo lwabo ulwalo uqinisekiwe lomeleziwe ndibuza phakathi kuthi kubani ongadi kukholo lwakhe uba lomelezwe sonke sidinga uba sibe ukholo lwethu lomelezwe sibe nebridge emfushane sikhonze inkosi okunjalo siyavuya enkosini ngamazwi afundiweyo ebemani onke bemangalisa uThixo usithwala ngeempiko zokhosi usithabathele phezu kwakhe kwayeya kusithwala kude kube sekupheleni into ebaluleke kakhulu okunjalo kwaye ethe yagxiniswa kwileta kapetros uba uthixo uthi kunqophisa umntana incwadi yeshumi9 Exodus umqolo wesihlanu uthi ngokuba nithe naphulaphula ilizwi lam ngenyaniso ningabi nankani kodwa nithobele nize nigcine umnqophiso wam ngoku ningaba ngabantu abayinqobo kum ngaphezu kwabo bonke abantu ngoba wonke umhlaba ngowam kwaye nina kum niyakuba ngababingeleli obukumkani nesizwe esingcwele la ngamazwi oya kuwathetha kuba abantwana ba-Israyeli ewe ke amazwi amanye afumaneka nasityhilelo isahloko sokuqala isityhilelo isahloko sokuqala indawo yesibini mhlawumbi sawufunda umqolo wesihlanu wonke umqolo wesihlanu kusuka kuYesu Kristu olingqina elithembekileyo ingqalo yaba abafileyo kwaye ukumkani wezikumkani zomhlaba kulo usithandileyo waze wasihlamba ezonweni zethu ngelile lakhe igazi kwaye senze okumkani nabingeleli kuThixo kuyise wethu kuye kubekho uzuko nobukhosi ngona phakathi kana phakathi amen.
So in the New Testament the church has been chosen
usenzile saba njalo njengoba kumnqophisa omdala abantu bakwaSirayeli banyulwa phakathi kwezizwe ezininzi ngokumnqophisa omtsha ibandla lithe lanyulwa phakathi kwabonke abantu nelwimi nezizwe njengoba ngolungcwele kodwa amandla entlawulelo aphunyeleliswa ngaye uKristu kwaye bonke abantu bomhlaba basikelelwe hayi nje umntu omnye kodwa bonke abantu bomhlaba njengoba kubhaliwe ngenyaniso zonke izizwe zomhlaba ziyakusikeleleka kwaye zithe zasikeleka ngaye uYesu Kristu inkosi yethu incwadi yokuqala kuPetros isahloko sesibini umqolo wethoba kubhaliwe ke nina nesisukulwane esinyulweyo isibingelele singcwele abantu abayinqobo bayivelise udumo lolowo wanibizayo naphume ebumnyameni nangena ekukhanyeni kwakhe kwaye kwixesha elidlulileyo singengobantu ngoku singabantu bathixo esinganzelwanga nceba kodwa ngoku senzelwe inceba singayifunda imiqobo qolo kumnqophiso omdala kuHoseya ngokunjalo apho uthixo athi abo bangandifuniyo athe bandifumana abo ibingengobantu bam bawubiza uba ngonyana bathixo ophilileyo uthixo ngenyaniso wayenecebo lonke livakalisiwe kwangaphambili ngaye umprofeti Othi ngokuthatha insebenzi yakho siqhubeke senje njalo ithe ibuye inkosi ngokwezibhalo kumnqophiso wesahluko seshumi nanye umxholo wamashumi mabini anesihlanu lizwe liqhele kakhulu ukuthi kwaye apha ndicinga ngabantu ababefuna ukuba ngenkani babenze amaKristu abantu bakwaSirayeli ngenxa yokuqhutywa ziintliziyo zabo kodwa Thixo unecebo ngosirayeli uThixo unecebo ngalo ibandla kwaye kubhaliwe kwabaseroma isahluko seshumi nanye umqobo wamashumi mabini anesihlanu kodwa andinako bathandekayo ukuba kungahoyeki le mfihlelo ihleze ukuba ube sisilumko ngokwengqondo yakho uba ukhanya kwenzekile ngokuyinxenye kuSirayeli kude ukuzaziseke kwinto zonke kungene kwaye ngokunjalo ngusirayeli osindiswa njengoba kubhaliwe okanye ngendlela isibhalo esitsho ngayo noba yintoni ofuna uyisebenzisa kuya kuphuma eziyoni umhlanguni kwaye uya kubujika bonke ukungabi nabuthixo eyerusalem ngoba lo nqophiso wam kubo xa ndiya kususa ukuma kwabo malunga nevangeli ke bazintshaba ngenxa yeni kodwa nje wachumiseka ulonyulo ewe bazintanda ngenxa yobawo isipho nobizo lukathixo aliguqukelwe ngenyaniso kusemva kokumiselwa uthixo kubhala kunkolo wamashumi amahlanu nesithathu kwinzulu zobutyebi kokubini utyebi nokwazi kathixo azihloleki iingcinga zakhe asinokumelana ngokupheleleyo kuba kutheni uthixo athi wavamenikisisa abantu bakhe ukuze avule amehlo ethu kutheni umele asuke ukuze asingenise kodwa ngoku sicaciselwe ngayo upawulos kwabaseroma isahluko seshumi nanye
for to provoke them to jealousy. Now if the fall of them
omnye angafuna umxolo shumanani ndithi ngoko ingabakhubekile kuba bawe nakanye kodwa kungcono ukuba ngamehlo akhe amane usindiso luze lufikele kwintlanga ngokuba ukuba sibahlokonxe ngomona uba ukuwa kwabo kukububutyebi belizwi likathixo kwaye konke kuthi kanti bubutyebi bentlanga kubekelaphi kokukuzalisa kwabo phaa xa uthixo ejonga kubantu baSirayeli ngomprofethi uIsaya uSirayeli uzawuba yintsikelelo kulo lonke ihlabathi kuzo zonke izizwe kwaye kubhaliwe kwaye zombini ezi zingabamelwane ngokubini zilwa kuchasene nabantu baSirayeli kodwa kubhalwe phi na kubani phakathi kwenu waziyo na kubhaliwe apha Isaya isahluko seshumi nesithoba qolo amashumi mabini nesithathu ngalo mini kuyaba khona indlela enkulu evela eyiphutha siya isiriya kukhona amayiphutha khona amasiriya Kwa maiputa kwa ikonzi kwa sinama seria. Alomini. Israel. Uzuba nguwe statu. Kujene iputa no mseria. Dicho netzikelele. Paka chikumsaba. Lo. Inkosi mikosi ya kumsikelele. Iti. Mahisikele ki iputa wandu wamu.
And the army was surrounded. If Kissinger had not
been dead,
they would all have died.
Kwai Usiraeli lili falam. Usiraeli lili falam.
That no war can be won against
Israel. No, nke niyazi kwa itamasku. Ia kuchita kuchita pamu kwa milenia. Kwai ngukunjalo sibonile.
He does not know it yet.
Ukubaka umiput, elahlelo luta lukubela kakubi. Uku umkosu wa uchungi. Ukuba imanga inga mlanileli kwa lakitosha beginga ibakulo. Suke langoko kumele babunzi mabubushushu. Saaz kubu ageku mdono ba mnye paya. Kuchu chiku nabandu baki. Aubi wengi kaya silendu baku yasi.
Forsaken, there shall be for flocks.
Ewesia kwamkela na kubhalo ukutsho ke nento ebhalwe ku-Isaya 17 xa lokuqaleko wesithathu uzazisikile kwaye kuya kwenzeka oko kungekudala umthwalo wasedamasko yabona edamasko ithe yasusa kwitlala uba besisixeko. Isixeko sase-Oro ngokunjalo
zishukumisekile
kwaye ke abakho oya kuthe ngenxa ingabikho oyikayo nokreko kunjalo uvele e-Efrayim izikumkani zisedamasko amasalela aseseriya ahla njengala ndlela yabantwana baserayeli itsho inkosi yemikhosi.
And he shall not look to the altars.
Bungaqhubeka kufunde. Kwaye ngalumini kuya kwenzeka ukuba uqeqawule kaya kobe ehobenziwe kuqala kube khona imbalela uxolo wesiqenqe ithi emva kwalumini uya kutsho ngumenzi wakhe. Kwaye ngokunjalo sibe nayintlonipho kulo ingcelwa kwaserayeli kwaye asijonke kumanzi umsebenzi wesandla sakhe ngokunjalo uya kuhlonipha oku kwenziwe ngumnwe wakhe kanti singathini ngaloo nto. Singaya kusivumelana esikhulu apho uThixo ulungisa kunjalo ubutsha bengqolowa baleyo le nto kumqolo wesithathu kusahlo seshumene esixenxe kwisaya iya ke kwisihlwele sabantu abaninzi benza ingxolo engapheliyo kwaye ekuleqeni izizwe ezenze ukuleqa kwabo kube njengokulenqa koThixo uSomandla. Izizwe ziyakuhlanjwa njengokuhlanjwa amanzi amaninzi. Nonke niyazi isityilelo 17:7 sithi amanzi amaninzi apho iyenyukazi ihleli khona ngabantu ilimi nezizwe kwaye iintlanga zishukunyisiwe njengolwandle nokugquma kwaye uThixo uyakubakhalimela kwaye kumele uba babhaphele kude kungabikho ube ukukhetha njengento ejikelezayo phambi komoya kwaye yabona ixesha langokuhlwa lithe lafika phambi kwaloo ntsini akasekho.
In chapter 38,
libango labo basi moshaya.
And I will
uThixo uphakamisa ubulungisa
with pestilence and with blood.
Uzawuhlasela intshaba kulo lonke elimiweyo. Oku kufunda kwizibhalo ezininzi. Kakhulu kuHezekiya
38.
Xa inkosi ithi uhlasela uvuthela ukugqibela kwamagunya. Benohlala ibeke phana bambazela yini.
Sanctify myself.
Sethuza umshumathe
yesibus.
Umqolisi wamashumabicho. Ndiyakuthi ngokuchase nayo ba dalwa ziziphi indlela ezithethwa ngayo naphezu kwabantu bonke nabo kwaye imvula echichimayo ekwezichotho umlilo nezichotho ndiyakuzibonalisa loo nto ndizincwalise kwaye ndiyakwaziwa emehlweni ezizwe ezininzi kwaye ziyakwazi ukuba mna ndiyinkosi oku ayikokufunda nje kodwa intetho esebhayibhileni kuba izizwe zixelelwe kulo lonke ilizwe owathenge yayo ndithanda ukufunda nje ukuba ndivuya
what the Bible says about the people of Israel.
Uthixo ubeke isiphelo kuko konke okungalungisi. Wayenombuzo abantu bakhe.
But he is neither a Sunni nor a Shiite.
Uthixo ubeke isiphelo engumzomnye.
There are over 60 branches of Islam.
Phamba siqale isiqalo esitsha. Ngakho oku kulungileyo. Na bonke abo baneqhathi namhlanje. Bajwa kwinto abayenzileyo. Sekunjalo ke ndivile kumzana othile wasesuriya ukuba uqhubeke buza uba ibhayibhile ithini malunga nabantu baserayeli kwakhona nakwakhona noxa yena elutshabo olukhulu kuloo nto uyinxalenye yelinye isebe kona amaseba ngamashumi amathandathu kwamasilams kwaye bebuza abantu uba uthini ngosirayeli kwaye ewe ke kumzalwane umzalwane wam owayengumfundisi kunjalo into eyathethwa inkosi yam ewe phaya benokungena ngapha nangapha benokutsho ucacileyo ndithi itsho inkosi kuHezekiyeli 38 nakuYeremiya kwakhona nakwakhona
which have been always waste.
Emva koko bakuphelile.
But it is brought
kodwa abantu
out of the
kumele badlale indima.
And they shall dwell safely.
KuHezekiyeli 38.
Could it be written any clearer?
Ewe kumalunga nexesha lesiphelo. KuHezekiyeli 38.
At the end of the years it will
have been uthi
brought back from all nations. Emva
kwenzuko elininzi. Kokumele sivelele.
How the Lord carried
kwaye kwiminyaka yeleta esizileyo okuthe kwabuyiselwa eqelweni ewe inkitha yamaserayi yayisoloko injalo kodwa uthe wakhutshwa kwizizwe kwaye wakukhuphe ngokunjalo ingaba kubhaliwe endaweni ethile na ukuba imihla yentsuku iyakwenzeka sibuyiselwe kuzo zonke isizwe sabuya mzani uVinsky ufundile uba kunjani inkosi ithwala abantu bayo emva phaya ngokuba buyisele kwakhona ngeempiko zokhozi ingaphi inqwelomoya ezisetyenzisiweyo bathi kwabo njengoba kubhaliwe
to realize who the chief is
konke bonke babuye uthembe buya ngoba uthi kuthembisile kwaye ayikho nicebo kwigaphandle lecebo lakhe eligqibeleyo Yeremiya sahlo samashumi amathathu umqolo wesithandathu ngoba bekumele athi umbonisela jonge phayana ewe masinyuke siye eZiyoni
a great company
siyobulela inkosi yethu uThixo wethu wakubhaliwe inkosi yethu bavuyani culani kovuyo kuyakobi nikhwaze kubaphi okanye ndiqaphele apho khona kumkanikazi eyokubhabhasha ke yakuthetha ithi inkosi ngawusinda abantu bakho amasalela kwaserayeli yabona ndiyakubazisa
wherein they shall not stumble.
Ewen,
for I am a father to Israel, and Ephraim is my
first. Yes.
One could continue reading. 10. But I will only read verse 13.
Kutheni wabona ibali ngoSirayeli bathe bamisa inyawo kakhona kwilizwe lesithembiso bayokuza belila baze benezikhungu, ndiyakubakhokhela, ndiyakubenza ukuba bahambe ngakunxweme lolwandle apho bangayiqhubeka. Ngoba mna ndingutata kuSirayeli, uEfraim unyana wam wamazibulo. Ewe, omnye aqhubeke funda umqolo wamashumi amathathu. Funa umqolo weshumi elinesine. Ngoku intombi iya kuvuya imemelele. Kube namadoda adala avuya onke, ngoba ndiyakubuyela kuni ndinzisele uvuyo entseni, senzele uvuyo entlungwini yabo, kwaye ndiyakwenza oko nomphefumlo ombingeleli. Kwaye abantu bam bayokonela ngobulungisa bam, itsho iNkosi. Ishushu.
And sang to the Lord their God. Even though they did not recognize
the time of this prophet, many times, and I remember that day when I was there, the 6-day war, and the joy of God was coming to it.
I met the first soldier
in the customs.
And of course, I said a few things to him. And expressed my joy. And at the end I said, I'm glad that God has helped
me. Snapped at me. God helped us.
We did it all ourselves. I didn't see him.
But I thought,
you are a Jew. You
are an Israelite. Everything to yourself. Of course, why not? English wasn't very good.
Another is point of view. But I still
imfazwe dabule umshumi mathandathu cele luvuyo uba uThixo abanikukweyisa. Ndadiba nejoni lokuqala libhala
phaa.
Ewe, kunjalo. Ewe, kandithetha okuthile ndifumana ilizwi apha
kuwe.
Ewe, kumele utsho uthi ndiyava uThixo uba uncedile. Kodwa kunjalo. Ungathi uThixo usincedile, hayi sikwenze okwethu. Kodwa zandimbona uThixo, zandimbona. Ndacinga uba yimakancinci umhlobo, ngumYuda, ngumIsrayeli. Kwaye unikele yonke into kuwe ngokwakho. Ewe, sawuthini na? Isilungu sakhe besingalunganga kakhulu kodwa kumangalisa. Kodwa ndabe ndifuna ukuthetha naye. Ewe, ndiye ndamangala. Uba ndidibane neengcali zenzululwazi phaa phakathi kwamaYuda ekupheleni kwagqityiwe. Ngenyaniso ndamvumela uba abe nako. Ndamxela kanye akandifuna isiJamani okanye nabana. Ayithi ngibindihlasele loo nto ngendlela ehlasele ngayo namhlanje. Ekupheleni siyaqela uba kumele ukuba uhlazeke kuba uThixo kasiyakobi. Ewe, noke niyazi asityali nto mntu kumele soyike ntoni. Ndingathetha ukukhulekileyo nangokuvulekileyo into eyenzekileyo, kwaye kundichumisile mna xa le ndoda ingumfana. Ngenyaniso yawunalithi ukuba ebengalukhola uncedo lukaThixo kwakukubi kumzane wethu Godna owasixela ngemfazwe athi kenani nantoni wayisebenzise emkhosini. Wathi uThixo mise zonke imfazwe mesizithathe kuzo xa singqina iNkosi iya kusinceda ngokuninzi. Eba inchaba sihluliwe kodwa siyavuya.
They can try as hard as they want. They can turn a Jew into a Gentile Christian or a Jewish Christian. They can do many things. But
ngoba asikhanye nje kodwa siyavuya ba uThixo nabantu bakhe kodwa kunjalo siyazazi
ziphala.
Umdiyadi yawusaba kugubungelwa ungazifundela nawe. Wakubhala uPaulos iminyaka engamawaka mbini. Kuseyitenye enye namhlanje ela xesha ifutshane kakhulu utshintsho liyakuza ncwadi esibini kwaseKorinte isahlelo sesithathu umqolo weshumi elinesine uthi ncwadi esibini kwabaseKorinte isahlelo sesithathu umqolo weshumi
elinesine and then the revelation of Jesus Christ will be proclaimed.
Zesuka noko zaqhiqhathekisa ingqondo zabo. Kuba namhla sisahleli kwa eso sigubu. Kweso
ngqini.
Kuba namhla sisahleli kwa kweso sigqubuthelo ekulwesweni kwawo umqondisi omdala singabhenqwanga into leyo ke ibhangayo kuKristu. Bangazama kangoku banako bajika umyuta abe ngumKristu wentlanga okanye umyuta ongumKristu bangenza nantoni na ke kumvangeli onuka isigquthelo. Ndicinga ngomvangeli omkhulu wamaMelika owachitha kunjalo konke.
The veil shall be taken
kwabuyela
away.
Eyerusalem mema wonke umuntu ebefuna ukuza efuna uvalisa uKristu kubo abaxela ngotata nothando othunywe uba athunywe nawakhe waze wahlawula ixabiso elikhulu abantu baSirayeli abadingi bavangela abakhulu bawulinda kude kufika abaprofethi ababini side sitshilelo sikaYesu Kristu sivakaliswe kwaye ngayo uKristu sigqubuthelo siyawuphakanyiswa ngokuba ukubona ukuba into eliyithethayo ilizwi loprofetho ngoku ixesha kwamele lifike apho zonke izinto kumele zenzeke akudinga uba sizicacise okanye ulapha ngoku nalilize umntu angahamba lithathe lisekwisibongezwayo. Ewe namhla esi sibaya sizalisekile phambi kwamdlweni inkosi ngokwayo iyakuthabakhathalela. Siqolo leshumi elinesihlanu ithi kodwa nakule mini iingubo zisiqaqa zikayo kwafika isiqhungethe phezu kwentiziyo sekunjalo ke kuyaba njalo xa uyawujika ujonge inkosi isiqhungelo kumele siye kube kanye nje ujike ubheke enkosini hayi ngaphambili kodwa uguquke enkosini xa sifunda kuseshumi elinanye inkosi siyeza njengomhlengi waseziyoni hayi entabeni esinayo kodwa eziyoni ukutsho kwintaba imoriya ehlele eyerusalem nje ngemiphandle yaseyerusalem. Ewe kuthethwa imoriya ndifuna ukwazi oku ityele esiqenqe uba ndikujonge kwaye kumangalisile xa ujonge indawo ube nomfanekiso ocacileyo uba iphi na yonke into incede kakhulu loo nto. Kakuhle kakuhle nathi silusapho olukhulu ngokuhla nje thina apha kule ndawo kodwa ndiyakholwa uba kulungile enkosini uba ndime apha kwaye siyabulela inkosi kuye uzuko ngonaphakathi amen. Bawethu osemazulwini siyakubulela sisonke uThixo Galuba bolulukhulu. Uthela misela kuthi Nkosi. Nkosi asifuni nikuzuka namnye umntu nguwe kuphela ofaneleyo. Imbeko nozokuko oku onkosi. Nkosi siyakubulela ngokusinika ubabantu. Nokuqonda okuthile kuleyo elizwini lakho Nkosi neziphalo. Ezisibonisa indawo. Makube siyabulela kuwe Nkosi ngakho oku udumo kulo igama lakho Nkosi siyazi. Sifundile iziphalo dala kodwa asaqonda. Abaninzi balifundile izwi lakho kodwa kunjalo baqondi Nkosi. Kodwa yanga unganika umnikelo oba ukwenza oku kuthi Nkosi uba una awukhanyisela ngokuthi uba khanye umoya. Umoya wakho sijabulela kuwe Nkosi. Ewe Nkosi ezukileyo yanga ungazukiseka udunyiswe udumo uzuka imbeko. Ndiyakubulela ngabazali bam odade bethu bonke kuba ubabizile kwaye ubabale Nkosi sikele sonke. Uqhubeke ube nathi Nkosi sikele bonke abantu bakho Nkosi. Bonja siza phambi kwakho. Usicelo somthandazo kudade wethu uBenda ePoland. Nkosi inceda ungenelele unike oko kudingwayo Nkosi. Lonke uzuko nodumo lubekho kwigama lakho egameni likaYesu elingcwele. Amen.